Ah, oh, yeah, yeah.
Joe,
let's see Bam Production.
Joe, it's a new sound in town. Joe, Joe, it's a new sound in town.
Nzenabi busi, ah. Obulimba n'obukusa nze nabibuse abalala mbatadde
namuzudde at first yanzudde anzadde kitufera ddala muzadde kino kyendi yanfudde sirina gakaba abalala mbatadde Lord let me talk to you Lord let me sing for you All good things you done for me Call my brother, we sing a song for you You belong to me And I belong to you You belong to me You never forsake me Never said you were
not
you
don't say Ah, yeah. Eh Omulimba no bukusa nze nabibuse Ah, eh Abalala mbatate Nze nabibuse Ah, Obulimba n'obukusa nze nabibuse abalala mbatadde
Zongo banema nagamela omukama katonda yamba kwe kukikuba Bwe natandika okuyimba n'enzikiriza nti mukama katonda yafuga Kati ebirooto bye nnina sina gwe mmanyi nakubintiisa kwe kumusaba Ebitono bye nnina namusaba natandika okubimpa kwe kumwebaza
Blue love you show, yeah Like water in the ocean You make me feel like it's okay I wanna know you more than you love it
Nze nabibuse, ah, eh Obulimba n'obukusa nze nabibuse, ah, eh Abalala mbatadde Nze nabibuse, ah, eh Obulimba n'obukusa nze nabibuse, ah, eh
Kati emiziki tukuba baliwa wagamba nti katonda waffe takola Banonya nonya jensula kuba emizimu tugoba n'endwadde waffe tuwonya You belong to me and I belong to you You belong to me You never forsake me in any situation Anzija mfufu natuza we munabalangira Atwala kulubalama Nsaba chenjo
Nze nabibuse Ah, eh Obulimba n'obukusa nze nabibuse Ah, eh Abalala mbatadde Nze nabibuse Ah, eh Obulimba n'obukusa nze nabibuse Ah, eh Abalala mbatadde Nze nabibuse Ah, eh Obulimba n'obukusa nze nabibuse Ah, eh